Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri Y3 radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kwezi kwa 10 mwaka 2009 ishami ryo muryango wabibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje gahunda yo kurangiza kitwa ubuhunzi ku banyarwanda bahunze bava mu gihugu cyabo mbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1998. Iyo gahunda yari ishingiye ku kwemeza ko u Rwanda rutekanye, bityo ibyateye benshi guhunga muri iyo myaka bikaba byararangiye. Hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi yashyizweho umukono mu mwaka w'1951 n'amasezerano ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yo kurengera impunzi yashyizweho umukono mu 1969 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryafashe icyemezo ko uwo mwanzuro ushyirwa mu bikorwa kuva tariki 30 z'ukwa gatandatu mu 2013. Nubwo hari abanyarwanda batari bake batahutse kuva icyo gihe, hari n'abandi bahungiye mu bihugu binyuranye bakiri mu buhunzi bamazemo imyaka itari mike. Abo biganjemo cyane cyane abatuye muri Afurika yo munsi ya Sahara. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turareba impamvu hari abahisemo kuguma mu buhungiro n'ingaruka uyu mwanzuro twavuze haruguru wabagizeho. Turareba kandi uburyo gahunda za leta zo muri ibi bihugu n'imihindagurikire ya politiki y'ububanyi n'amahanga yabyo bigira ingaruka ku banyarwanda bahungiyeyo. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turi kumwe na Bwana Eli Mukunzi, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Turavugana ku murongo wa telefone ari mu gihugu cya Malawi. Bwana Eli Mukunzi, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Wakoze cyane kwa buduhaye uru rubuga rwo kwashakanya namwe n'ubwanyu n'abatuteze amatwi bose.
Turi kumwe kandi na Bwana Jean-Serge Mandela, umwe mu banyarwanda bahungiye mu gihugu cya Zambia. Bwana Jean-Serge Mandela, ikaze nawe mu kiganiro muri Sanga.
Mwiriwe neza, mwiriwe mwese batwumva.
Imyaka igiye kuba 10 uriya mwanzuro twavuze haruguru ufashwe, birumvikana ko hamaze kuba ibintu byinshi, ariko reka dusubire inyuma gato mu magambo make turebe iby'ingenzi ingaruka uyu mwanzuro wagize cyangwa se umaze kugira ku buzima bw'impunzi. Duhere muri Malawi tubaza Bwana Mukunzi, birumvikana ko hamaze kuba ibintu byinshi, ariko turebe iby'ingenzi ingaruka uyu mwanzuro wagize.
Mukunzi cyane, icyo kibazo cyo kuvanaho ubuhungiro cyo twita statut de refugie ni ikibazo gikomeye, kubera ubundi oni yavugaga ko aho ibintu bigeze nta munyarwanda wemerewe kongera kwitwa impunzi. Aho rero muri make tugiye no tutaragera mu ngaruka bifite, tugiye gutekereza kwihoro ku ngingo bagendeyeho, bumva ko ari ikintu gikomeye. Kubera iki? Kubera ntago umuntu ubu ni nk'uko bafata icyemezo bakavuga ngo muri Bulgaria ngo turahita ko hari amahoro, rero nta yindi mpunzi yemerewe kwakirwa n'ikindi gihugu cyangwa HCR ivuga ngo ndi muri Bulgaria. Kandi turabizi ko muri ibyo bihugu bari Bulgaria ntabwo ari kenshi, ariko hari ibihugu bivuga ko byitwa bifite umutekano hariko akomeza akaza ibibazo by'abantu bafungwa abantu bavuzwa kuvuga kandi ko ari kurwanya leta ariko ari kuvuga ukuri leta ibyo bita abaktiviste abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu rero abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagira bagafungwa cyangwa bagahohoterwa ukundi kose bigasaba yuko bahunga nanone ubwo ndavuga abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntiyibagije ko hari n'abandi bantu aho twita abantu basanzwe nabo bahunga igihugu cyababyaye bashaka umutekano kandi mu guhunga ni nacyo kintu tugomba kumenya tukamenya no twabumire gutandukanya ibintu cyane ngo dukabye kubera umuntu uvuga ngo ahunze umutekano mukeya mu gihugu cye n'uvuga ngo ahunze inzara mu gihugu cye muri rusange bombi ni impunzi kandi mu guhunga umutekano mukeya cyangwa guhunga iyo nzara igihugu niba kitabashije kumugaburira kubera ifungiye abantu ntabwo yibuke guhinga ibintu runaka cyangwa iki abahunze ashaka ubuzima muri makeya icy'abahunze cyane ntabwo ari igihugu wamfatetere abahunze kugira ngo abashe kubona ejo hazaza heza n'urubyaro rwe rubashe kuzabona ejo hazaza heza rero kuba onu yariyemeje ngo ibyo bintu igiye kubivanaho ubwo buhungiro ku banyarwanda ni ibintu bidasobanutse kugeza iyi tariki duhere kuri 2010 kugeza ubu ngubu abantu basohotse mu rwanda bahunga icyo nongeye gusubiramo bahunga bashaka ubuzima bashaka amahoro yabo na future yabo mbese ejo hazaza heza habo n'urubyaro rwabo ni benshi cyane nta shingiro bifite
ariko bwana mukunzi ngira ngo uwo mwanzuro ureba ubahunze kugeza mu 1998 ngira ngo abavuba ntabwo bareba
rero naho icyo gitangaje ni gute wabwira umuntu wahungiye muri 1998 ko atemerewe kongera kuvuga ko ari impunzi noneho ugacaho ukemera umuntu uhunze muri 2021 akemerwa ko yakwitwa impunzi none se tubatandukanije gute uwo muntu urimo urahunga muri 2021 ashaka umutekano ese noneho biravuga ko wari wahunze muri 1998 noneho n'abatahunze noneho umutekano azawubona ubwo rero nibyo iyo muza iyo sitasiyo do kuruzi refugiye yavizaga abantu bahunze muri icyo gihe ibyo mu bihugu nka Malawi ntabwo yari umubare utari udakomeye cyane bari abantu 247 niba nibuka neza abo 247 bahungiye bakora demande d'asile muri abo ndumva 189 barahawe ubuhungiro nanone abandi batabuhawe ni uko ubundi buryo bwo kwirwanaho baba ari ukujya hanze bubyare sitementi cyangwa kwirwanaho mu bindi bihugu cyangwa bakabona ubwenegihugu aswa ntabwo bufite iyo kolegi de sensasiyo ni byo politiki mwawe bifite uburemere ariko si urutera hano muri Malawi nta konsekansi zigaragara cyane byagize ahubwo igikomeye cyane ni abarimo barahunga ubu ngubu bishaka umutekano n'ubuzima bahunga ibihugu byabo
abo ngabo turabagarukaho mu kanya nabo tunaregera n'ibigendanye n'amategeko yo mu gihugu ariko reka tubanze tuye muri ako bwari na Jean Serge Mandela
ibibazo byacu nabo byatangiye mu 2009 ibibazo byatangiye uwo byatangiye nyuma cyane mu mwaka w'2000 ubu no bose batakubwiza uti yakwemereye mu byatangiye neza mu 1997 baraserivisi mu ngo ya perezida yaje gusura Zambia nyuma yaho niho perezida wa Zambia twaciriwe ba Federico yatangiye kujya mu Rwanda niho nsanga nawe ibibazo byatangiye kuko nyuma yaho muri 1999 nta munyarwanda bongeye guhunga muri Zambia ubundi ajyaga ari ngaho yataguha ubuhungiro bagucije akaga muvuyemo batega baguhaga ubuhungiro nawe utakunanisha nyuma yaho rero nibwo baretse guha abanyarwanda ubuhungiro gusa ibyo bintu byari babivugaga byinjiye gatoya abanyarwanda bacyatse abanyarwanda benshi twashatse gusubira mu mashuri atwi mu bufasha kugira ngo dusubire mu mashuri n'icumi imbere gatoya mu 2005-2006 nibwo batangiye gushaka kugira ngo batwambure ubuhungiro ariko kuva ibintu tutamenye neza noneho ubutegetsi bwariho bugendesha make make nibwo basubira inyuma mu 2009-2010 bambuye ubuhungiro abanyangora kuko abana ku gihugu rwanda bishobora gufata indi ntera bahereye ku banyangora kugira ngo baze ku banyarwanda none ubwo rero birangije ku banyangora bamaze kubambura ubuhungiro nibwo byaje ku banyarwanda
nuko rero
ubwo rero abantu bato bakiri batoya cyangwa tukiri abasore bavuga ko twari interahamwe kugira ngo bakajya gufasha interahamwe Mwuche neza kandi kumunu wambi wajia mwarusha, aliwe Kayezu Jamporo, aliwe Burgumesi Watawa, afati umri Zambi. Ima yao nanya ngonda waji zogufati wajia mwajangu mwagwanda, aliko wajia takambili nye kova warawari kura. Mwibjati mzechina na kari ngui, mkwa kata ngo yu mnise waza yu mnise utawera na majara nyesu wa mshimu. Senta wakua mshimu se, ukua ama magayangu wajia kuita mwira kini kisamu. Ajia kiuwa na yonaribu alivu mbashi. Doko kwezi ya fati wema mbashi yagu yari mawuko ya inga boza kabira. Yari fashu yonu gwandu. Yari hati yichimu frira ni hati ya alivu mbashi. Baita mwani frira mjani mbashi. Mwani mbashi.
Ye, tukihute none hotu garute mumia kainyu magato.
None omi umbi na chumi nagato. Tatu, kwa itajia mbizu kwa karingi, ni mwati kwa uze uwo njiro, njiozui. Ayuko mbele yao, haji sere ya mbashi ya mbele, ya gari kukujia, fashu fashawa na wachiba tuwe wachiba mashuri ya vanta. Kwa huma sugu wanjiri, nilisina kukia kuyaenda kuturira, kwa mwe umbiviri. Animale rote jie, niko wavu zeko, ya banu wawu nze, kwa mwati anichenda kuyakia nungunandi, na mambo yitu mwagomba kuwa wachiba uwo njiro. Mwati chata angaji, Nukwetu kumia nguwanda wese, eka iku nguwanda wese, hatu shubije mure interview, ya mtuwa ni mamu tukwa hundi.
Hanyuma, baba shubije mure interview, mjaja kujenda vite?
Hanyuma, awasi ya nguwa njiro, ni mwata nukujena, ya wanafutu nguwa njiro, muhafitemu madose ya wutuwa kwa nguwanda. Hanyuma kandi, mwere kwa kutuwa mburu nguwa njiro, wabu nga kuwa abano wafite, wafiti sana, chango chini chimeze na mga wana kuita nguichi, mumu wano, uda sangu kwa nilugu vichumbichie, atakomba kuburu nguwa njiro. Joso nila kuwa abano waro nguwa ya Zambia, chango tawa na nguwa ya Zambia, uwa atakomba kuja mawazwa kuja nguwa wazima mwazasha kutaka. Chango sina wana wabu changa, na dili ya unijabu wako 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 wako
Ariko se ko mwarimu sanganywe ubuhungiro kugira ngo mwongere kubazwa bwa kabiri cyangwa se nimunabazwa muhite mwamburwa ubuhungiro byatewe n'iki?
Nuko bafashe abaho mukutubaza bajya mu mahugu bajya kwahugura ariko byaguraga babwira ku Rwanda rumwe bavuga ko abantu babo zari abategetsi cyangwa se babo zafite ubundi bushobozi mu Rwanda cyangwa se babo zari ari nerambi n'andi magambo baje bafite ibintu babafatiye mu mutwe badashaka kujya guhumva icyo babwira niba gufite impamvu zigaragaza badashaka gutaha.
Reka tujye kwa Mukunzi mu kanya twari tumubuze kuri telefone ariko ndabona agarutse. Mukunzi wumvise uko byagenze muri Zambia turaza no kugenda tugana kuko bigenda muri iki gihe ariko turasa n'abasubiye inyuma gato. Umvise ko icyo gihe bo bahise babura ubuhungiro ndetse Mandela yatubwiye ko bamwe mu bana ba bishyurirwaga na HCR bavuye mu mashuri bigatangira kugira ingaruka gutyo muri mara waho ngaho byagenze gute
iyo sensation de cruise de réfugié ya concernaga dufa twifata mu buryo bw'amafamilie twa yafukuntiraga amafamilie 240 na nibyo abo bantu bagize ibibazo nkuko byumvikana yubuza kubarizwa utabasha kujya kwiga utabasha kugira icyo ukora utabasha kwibetsa byo birumvikana ko byateye ikibazo erezuma hano hasteri yabashije kureka abantu bararushirira kuzuza abarongera baradepoza amadosiye abadepojeje bose nk'uko twabikurikiranye nk'uko mbizi kugeza ubu ngubu abenshi babonye positif ubuhungiro bonye sati ubuhungiro bonye barayisubirana rero abatarabikoze ni umubare wari kahago ntabwo bigize mu bafamiye ijana ibyo nabwiraga hari ababa baragiye za Mozambique baba barashatse ayandi mayira yo kwirwana kugeza ubu ngubu ariko nta n'umwe hano muri baro uko tubiveze nta utubwira ko cause de sensation de réfugié imufiteho impact général ituma batabasha kubaho nk'impunzi nibyo muri icyo gihe bari bafite roche hari byinshi byangiritse ariko kwangirika kw'ibintu ntabwo ni ikibazo nibyo ariko ntabwo ari kwangirika kwa k'umuntu bikabije kubera no guhunga turabizi hari abataye imyaka nk'irindwi cyangwa bakirira mu mashyamba ya Congo rero kuvuga ngo umuntu amaze amezi runaka ntafite ntabwo ari ikintu twavuga ko gikabije cyane.
Hanyuma se abuvuga bagiye nko kwa kubuhungira mu bindi bihugu bavuye aho ngaho nuko babonaga ko aho harimo gutinda cyangwa byaragendaga mu bindi bihugu kuruta uko byari bimeze aho ngaho
niyo urege niyo parkour y'umuntu
impunzi byo byanze hamwe igerageza handi kandi ko aparagutse ni kuvuga ko aho bageze basanze naho ntacyo hatwaye nubwo naho bashobora kuba barahuye n'ibibazo runaka ariko ibibazo n'ubundi nitwibanire aho umuntu yaba ari hose cyangwa bahungiye mu Bubiligi nabo bagira ibibazo bibi bahura nabyo ngo muri makina aho ntabwo twavuga ngo aho bagiye byaragendekeye nabi cyangwa byarabahiriye kurushaho bagiye bagiye gushakisha kandi nizera ko benshi babashije kugira icyo bageraho nubwo bakiri
bishatse kuvuga ko mu by'ukuri bagenda ku giti cyabo ariko batajyanywe n'ikibazo cyo kuvuga ngo habayemo ikibazo cyo kubura ibyangombwa cyangwa se imitangire y'ibyangombwa aho mu gihugu ijemo ikibazo kubera yuko hakurikijwe uriya mwanzuro
ibyo si byabura urumva kenshi na kenshi abari enerema mu bituma umuntu ahaguruka akagenda ntabwo uyu erema twayimugirisha ariko nta murumva nk'uko nababwiraga abundi bagakora bakidekarara abenshi babundi ubundi babona ubuhungiro ubuzima nubwo bukomeye bubasha gukomeza.
Dusubire rero muri Zambia kwa Bwana Mandela yari arimo atubwira uko byagiye bihinduka. Bwana Mandela wari ugeze ku butegetsi bwa Michael Sata uvuga yuko icyo gihe abantu bahungiye aho ngaho by'umwihariko abanyarwanda babonye agahenge ako gahenge waruvuze uti kaje kurangira
nawe kakomeje kuko kiciye aha ngaha uko ubundi imigambi ari iriho ni uko agomba kutugira ngo badusiga ibara ryabo bita abimukira badashaka ko mu cyo gihugu nayo gutyo barakuba gusubiza iyo bavuye iyo ugize Imana bakugeza ku mupaka ukajya ushaka ariko ubundi bakakububa bakagusubiza iyo wavuye icyo gice ntabwo kigeze
bakijyaho. Reka nanone dusubire muri Malawi ubwana mukunzi noneho tugende tugana mu birimo biba muri iki gihe ndashaka kuvuga politiki y'ububanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Malawi tuvuge wenda Malawi ibanye neza n'u Rwanda cyangwa se bagize wenda nk'amasezerano basinyana y'ubufatanye mu rwego runaka hari ibimaze guhinduka hari bifite ingaruka ku banyarwanda bahungiye muri icyo gihugu
mu bigo u Rwanda rubanye na Malawi ndumva byerekana neza ni uko hano muri Malawi muri 2005 umwe mu muhanda mushya mukuru wa Rirongwe bawitse izina Paul Kagame Road abashakishwa ndetse ubwo byumva ntabwo nk'uko mu gihugu cyacu mu Rwanda ubundi ntabwo hariyo abantu bo muri Malawi benshi murumva ko izo bakora n'ubundi ubyo bizagirira akamaro ni mu Rwanda bivuga ko impunzi zari zihunze umutekano ndetse n'izari zihunze imbere avuga ko ni ifarisaha n'ibiba ngombwa bazanterura bakanjyana mu Rwanda hari n'umugabo byabayeho rwose hashize imyaka ibiri cyangwa itatu umugabo witwa Murekezi bamufashe muri prizo y'inaha nibyo yari bari bamufunze tamporero makwera yari ategereje urubanza mu bintu bijyanye n'ibintu by'ibyashara ariko umuryango mu gitondo kituka bawohereza amakuru ko umugabo Murekezi bamuvanye muri prizo nkuru ya Malawi bamujyana i Kigali nta zindi detaye zihari murumva iyo hari ibintu bigiye byagiye biba hakaza no kongera kurenuvura ayo masezerano nta muntu uri mu gisanda w'umunyarwanda ushobora kubyumva ngo nawe yumve ko ntacyo birebaho ati mureba kubera avuga ko isaha n'isaha igihanditse ari igiciba ko washobora nawe gukanguka agakangukira muri prizo y'i Kigali ubwo rero nibyo damu niyo yari yaje gukora icyumweru gishize ndetse akaba yaraje no kwemeza abaturage ba Malawi ababwira ko impunzi z'abanyarwanda zigomba gutaha ko mu Rwanda hari umutekano uko igihugu cyamara kitagomba ntabona kwihangana ariko ni ibyo kitagomba kwihanganira impunzi z'abanyarwanda ziri hano gukorera mu Rwanda hari umutekano nta mpamvu y'uko zigataha ndetse rwavuga ibyo ndetse abaha na proposition y'igihugu cya Malawi ko u Rwanda rwazohereza abapolisi babo bakaza kwigisha abapolisi ba Malawi uko bagomba gukora imirimo.
Ibyo se hari aho muhuriye nabyo bibateye ubwoba?
Urumva ibintu bigenda bimeze gutyo ntabwo ibyo agahenge n'umuntu aba afite runaka nta kuntu bitamutera ubwoba cyangwa bigatuma wibaza uko ibintu byifashe. Ubwo numva arije igipolisi cy'u Rwanda ntabwo kiraza ari kuga gahunda n'ibyo ngibyo bayategetse gufata tubona umwami marazi byabyanga mpamfukuri muri izo Mozambique murabizi ko bamaze kohereza abasirikare b'u Rwanda bagiye gufuga niba ari igihumbi bagiye gufasha abasirikare basabyeje kurwanya abantu ba Leta ya Islamique ibyo u Rwanda rwidemarika muri izo nzego kuko mu gisirikare cyawo ntikugaragaramo rero iyo haje ibintu nk'ibyo ngibyo byo gutabara izindi guverinoma zibohereza abasirikare cyangwa abapolisi ni inevidante ko babyitabira ariko nabyo ni inevidante ko umuntu wese uri muri icyo gihugu yaba ari Mozambique cyangwa Malawi nawe w'impunzi aba azi ko hari ikigiye guhinduka rero ubwo ni ibintu tuba duteze amaso ntawamenya ariko ubwo ariko ibintu byifashe muri iyi gihe.
Ubundi se urebye ko ibyo bireba imibandire hagati y'ibihugu bwabyo kandi mwe mukaba muri mu maboko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ndetse n'ibyaba wenda bifashwe ibyemezo ko byafatwa na Leta ya Malawi, hari icyo Leta ya Malawi yigeze ihindura kubera yuko igiranye umubano mwiza n'u Rwanda ku buryo mubona ko hari ikintu gihindutse muvuga muti iki kintu gitewe n'umubano Malawi ifitanye n'u Rwanda kikaba gifite ingaruka ku mpunzi?
Mu kwa kane Leta y'inahaye Malawi yari yiyemeje kuvuga ngo impunzi zose ziba hanze y'inkambi zikoreshejwe hanze y'inkambi ko zigomba gusubira mu nkambi inkambi bumva yagenewe abantu ibihumbi cumi bakaba bashaka gushyira ibihumbi mirongo itanu bumva ko ari ikibazo gusa nagendeye ku kibazo cy'icyorezo cya korona bashaka ubu kuvana abantu bari hanze y'inkambi bakoze babasha kwiga babasha kwivuza babasha gukora bakaramuka barahaye iminsi cumi ngo bazindutwa basubire mu nkambi inkambi itabasha no kwakira abantu nk'ubwo ngo hari abatinye hari abatigira barebera ibintu byabo baranyirukugera kujya mu nkambi bari famiye bari abantu magana atatu mirongo itanu ndumva abantu magana atatu mirongo itanu bageze mu nkambi aho biva kagarika mu kwa kane mu itariki za makumyabiri n'eshanu ariko ubungubu tugeze mu kwa munani hasigaye amezi atatu hasame abo bantu baracyaba muri shitingi baracyaba muri shitingi begeranye ugasanga famiye y'abantu batanu iba muri kadire muri shitingi ya nubwo ya metero ebyiri kuri eshatu rero ukibaza ukuntu noneho bateganyaga kuvuga ngo bazane abo bantu bari hanze y'inkambi bageze ku bihumbi bitari munsi y'ibihumbi cumi ukuntu icyo gihe bari kubazanaho ni nacyo gituma abantu babonye ko secretary general yaje ahubwo akajya gusinya ayo masezerano hari abagize ubwo bavuga ngo rero noneho birasobanutse ibyo baharaniraga bashakaga gushyira abantu bose muri prison bakiye ruveri ku buryo igihe isaha ari isaha babasha gutoranyamo abo bohereza mu Rwanda.
Ibyo ni ugukeka ariko nta bimenyetso bifatika bafite, ni ukugira ubwoba bavuga bati ahari byatugiraho ingaruka.
Nicyo ntabwo bizaba konfirime mbafitere ariko uwavuga ko ntaho bihuriye nawe yagomba kutwereka impamvu ntaho bihuriye kubera Leta ya Malawi yaravugaga ngo impamvu ishaka kuvana abantu mu mijyi ikabajyana mu nkambi ngo icya mbere ko ari igiteganya nubwo inkambi yuzuye ariko ngo hakaba harimo ikibazo cy'umutekano mukeya muri Mozambique ngo hari impunzi zirimo barimo barafatira muri Mozambique ngo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Islamique rero igihugu cya Mozambique kikaba cyarifuzaga ko abo bantu muri Malawi babasha gushyira impunzi ku murongo bakazi bakabasha kuzibarura kugira ngo abo bantu batazongera kujya muri Mozambique gutera umutekano mu mukeya. Ariko ni naho twabajije ikibazo tuvuga ngo ariko se kayizamike ko ari abantu babiyisiramike kandi muri Malawi impunzi nyinshi zihari ari abakongomani abarundi n'abanyarwanda, tukaba tuzi mu mibereho yacu cyangwa uko duteye ko abarundi abanyarwanda n'abakongomani byibuze 95% yabo ari abakirisitu.
None se icyo ukemangaho ni iki?
Ni gute abo bantu bavuga ngo bagiye guhagurukira kurwanira leta y'Islamike muri Mozambique, iyo leta y'Islamike baje kurwanira batagendera no ku idini rimwe? Ubwo si ibinyoma? Ubwo icyo gisubizo ntabwo twabibonye, ariko uwumva nawe arumva arabyumva ko ari ibintu bidasobanutse, cyane cyane ngo twebwe kurubuka kuri tera aho bihuriye n'umutekano mukeya, cyangwa no kuvuga ngo amategeko nubwo ari bigenda kuri Convention General ya Business and Campaign yabaye ratifiye iba introdui mu mategeko muri Constitution ya Malawi muri 89 ivuga justement ko impunzi zose zigomba kuba mu nkambi. Ariko muri icyo gihe muri 89 tugomba kumenya bafashe icyo cyemezo ni ukubera muri 89 icyo gihe hari abantu b'abanyamerika ya Afurika bazi ko muri Mozambique hari intambara ikomeye cyane. Rero igihugu cya Malawi muri icyo gihe cyari gifite impunzi zirenga miliyoni zo muri Mozambique. Rero mu gukora aya mategeko yabo yo kurega mu kuratifiya cyangwa kuyikorotora Convention General muri Constitution ya Malawi, birumvikana ko bakoze uburyo abo bantu iyo miliyoni ubwo miliyoni y'abo Mozambique muri icyo gihe yari prisonnier 15% ya Convention ya Malawi, bagira ngo abo bantu badatura bashinga imizi ahubwo igihe nikigera bazagushobora gusubira iwabo. Kubera murumva y'umuntu ashinga iduka akiga akagira ate, ntabwo wapfa kuvuga ngo agiye gusubira iwabo, yavuga ngo reka tukunashakishe. Ariko muri Mozambique bakomereza ibintu muri esipiri y'urwa kugira ngo abo umutekano wabo bazasubireho.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ubu ngubu rero bari bakiri mu gihe Malawi hari ibintu 50 na 99, ariko leta ikaba itaravuguruye itegeko ikaba ikivuga ko buri gihugu kigomba kuba mu nkambi, kandi nkambi nayo ifite imyanya 10% gusa.
None twihuse, icyo mwifuza, icyo muharanira ni iki?
Icyo abantu baharanira hano ni uko iryo tegeko rivugururwa rikabasha guha abantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kubera nubwo abantu tugendera kuri Convention General ya Campaign yemeraga bityo, yemeraga igihugu sinyateri ko cyakora ibyo bita reservation y'uko cyavuga ngo umuntu kigomba kuba mu nkambi. Ariko turebye ayandi masezerano yasinywe hagati yaho ngaho, turebye za declaration de New York zatumiwe muri 2016 mu zikabarumizira muri 2018 harimo ibyo bita CRRF, ibyo ni comprehensive response framework, ivuga ko impunzi igomba guhabwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse igihugu kibakiriye kigomba gukora ibyo bishoboka byose kugira ngo abo bantu babe integre, ndetse babashe gusinga imizi aho bari kugira ngo nabo babashe kugirira akamaro ibihugu byabakiriye. Rero ayo mategeko amasezerano yagiye akinwa yose ntabwo arajya muri constitution ya Malawi, nabyo bimwe mukaba muri izo y'amaho nabwo nabyo turabikurikira nanjye ngerayo nabyo nabyo ayo masezerano mashya y'abayobozi ba declaration de New York ntabwo zizaba inkorpore muri constitution nationale. Rero ugasanga iyo abantu bagiye guhohoterwa ngo tujye guhohoterwa bagendera ku mategeko ya kera bandike hagati aho ngaho ibintu byavuguruwe kuri ibigo interinasiyonali, ahubwo ko hazamo lanteri y'ibihugu byacu kugira ngo amasezerano ndetse constitution bayihindure. Nibyo ibihugu byacu bigira ibibazo byinshi, ugasanga n'ibi bihugu byaba ari Zambia, Malawi cyangwa n'ibindi, kuvuga ngo guhagurukira ibibazo by'impunzi kuri bo ntabwo ari ibintu biba byihutirwa, kubera akenshi na kenshi baba bareba abaturage babo bafite inzara, bafite ibibazo runaka. Rero kujya kuvuga ngo babanze bahagurukire ibibazo by'impunzi ntabwo ari cyo kintu kiri mu priorite zabo, ariko nko muri Malawi example concrete muri 2025 hari itegeko yitwa refugee act bisoma muri constitution ya Malawi ivugurura iyo iyo constitution ku buryo mbese babasha kugendera ku kurenganya bw'ikintu mu muntu nk'uko byemezwa ni kuri niveau international ariko ku 2025 bashyize imyaka itandatu hafi bivugiraga birangira barakishije mu bigenga amategeko justement kubera icyo kibazo nongera kubabwira cy'uko terite y'umunyagihugu ndetse n'umutegetsi abari umunyagihugu abari umuturage we impunzi ni ikibazo cyiza nyuma kandi noneho hakazamo n'ikibazo cyitwa xenophobe murabizi cyane nko muri South Africa niho tubibona cyane ariko n'iburayi n'ahandi hose biragaragara muzi ko n'abantu bagize ikibazo abaturage bakunda kuvuga ngo abanyamahanga bari ku butaka bwacu nibo barimo baraturinda ibyo barimo baradutwara imirimo nibo barimo baradukorera barimo barafata ubukungu bw'igihugu cyacu noneho bawukurikiye abo cyane cyane abo twita politisiye populiste bakabigenderaho bavuga ngo nibyo reka abo bantu dukomeze tubakandamire ntituha uburenganzira bukabije noneho nk'ikigihe iyo kosa cy'uko igihugu cyangwa kiratera imbere nk'uko bikwiye cyangwa abantu bafite ibibazo runaka iyo bashoboye kugishyira kukivanaho cy'igihugu bakagishyira umuntu aho ngaho n'ubundi udafite uburenganzira runaka murumva ko bari solisiyo fasire yabo noneho rero kuzajya kuvugurura amategeko kugira ngo umuntu amuhe uburenganzira runaka kubera izo disikuru populiste ziba zarakozwe nabo ntabwo baziboroheye ntabwo wajya kuba ufata umuntu imyaka runaka utamuha uburenganzira runaka utamufata nk'umuntu ngo noneho ujye urambine ujye kumuha ubwo burenganzira nabwo bagomba kubisobanura rero ugasanga aribyo bibazo duhura na byo byaba ari muri Malawi ariko no muri Zambia nabwo reka ko ari uko ubwo niyo situwasiyo atugeze turimo ariko turizera ko kuri kuganiriza no gukomeza gukorera hamwe no gushyira hamwe ko tuzongera tukaramuka abana bacu bakabasha kugira ubuzima bwiza mu rutugatwabizimo nubwo ari benshi batabibifuriza cyangwa batabitwifuriza ko abana bacu bigwa ariko imana niyo niyigena kandi iri kutugena yaturinze
icyo kibazo cy'uburyo mubanye n'abandi baturage cyangwa uburyo ingaruka ibintu nk'ibyo bigenda bigira ku buryo abaturage bo mu bihugu bafata turakigarukaho mu kanya ariko reka dusubire muri Zambia Bwana Mandela turavuga ku mihindagurikire y'amategeko muri ibyo bihugu n'imibanire yabyo n'u Rwanda niba hari amategeko mashya cyangwa ibikorwa mubona ko by'umwihariko bibangamiye uburenganzira bw'impunzi aho muri Zambia
reka nangire ku mubano w'u Rwanda na Zambia kuko Kenneth Kaunda nyakwigendera twashyizwe mu kwezi gushize yatangiye kuza mu Rwanda mu 82 mu kwezi kwa kane bako kwa tatu kwa kane kinona kabiri mbasuta kuga zinikwa kwa mbere mu Rwanda nene kandi n'iyo garuka je twuzaga imyaka 25 y'ubwigenge cyumva nane icyakaje twa ku zatsindwa abakutije nyuma yaho haje ho Chiruba cyo ko Chiruba yatuka Indora Indora rero manze kandi ngo ngiye kwavuga nyine kuko Indora hari umugabo wundi mu 59 witwa Abdul Simwaya ari cyo Chiruba ndabona kandi cyo cyo wasime Chiruba toga devi mwana wase wako cyawe kaga ko Chiruba amaze cyo gutegetsi yafata na kina na Abdul Simwaya yabatangiye kugira ikintu kimeze nk'umwana udasanzwe gatsi Rwanda na Zambia ubu pasteri aciye Zambia mu cyaka karindwi kandi nacyo banabasura u Rwanda hanyuma yaho nibwo mwana wasa agiyeho asimbuye Chiruba mu 2001 nawe yagiye gusura u Rwanda icyo gihe kandi nuko neza ko Zambia kwa icyo cya komesa kigeze kugira igikombe bise cya komesa bikomesa izi myaka 10 zaberi hano muri mwaka 2001 icyo gihe Kagame yaje zizi birori kandi kigeze n'u Rwanda rwa gikombe cya komesa ubwo rero niyo yatangiye kuba imishyikirano hagati y'u Rwanda na Zambia nyuma yaho mu 2023 nibwo hashyizweho amasezerano hagati y'u Rwanda na Zambia yo kujya bahererana harimo no guhana abanyabyaha komande zombi mu 2008 nibwo mwana wa Sayitabye Imana yatemezwa na Rupia Banda nibuka ko nawe yakunze kuza mu Rwanda mu 2011 mu kwa gatanu yagiye Turukiya aciye mu Rwanda igitangaje ni uko urwo ruzindiko mu Rwanda baruvuzeho ariko muri Zambia igice baruvugaho mu 2013 nibwo Rupia Banda yatsi mu matora ntuhajyaho ntuza bacyaho Michael Sata witabye Imana
twihuse Bwana Mandela ingaruka umubano wageze ku mpunzi
tukaza kumategeko agenga imunzi nakubiye ko nikuciye amasezerano y'umwe bikadivuga ko imunzi ishobora kwitanga mu bihugu bibamo Zambia ari ifashe kubigereka Zambia nakugeze bitumyaho bwo bituma ko imunzi zigomba kuba mu mwambi n'ubundi 2010 Zambia yasuyemo itegeko rigenga abinjira n'abisohoka mu gihugu noneho bavuga ko niba imunzi ifatiwe hanze niba umuntu isohotse mu mwambi igomba kugira icyo bita get pass nk'uko gusohoka ubundi bagufatira gusuza mu mwanda ariko ngo basigaye yo kujyana mu nkiko iyo mu nkiko sanze wari wakiri mu kiyazabu iyazabu utaribonye barivunjamo igifungo cy'amezi icyo kipapuro kimara amezi atatu hanyuma abanyarwanda basubira mu mwanda bafata ikintu bakabagaruka cyangwa se noneho iyo basanze noneho ukora ubucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo yose udafite work permit udafite uruhushya cyangwa n'abinjira n'abasohoka bajya migration nabwo gukorera amakosa nyine ngo nabwo bakujyana mu nkiko y'imana kuciya zabo ariko uvugize ibyago bakivunjamo igifungo cy'amezi nakubye abana banyabyaha kugeza namwe tuzi bajya mu Rwanda kubera ko ari leta y'u Rwanda yamusabye kubera ko yakoze ibyaha yakoze gusa hari abantu abanyarwanda bakunze guhambirizwa harimo nka uwitwa Mugisha Innocent n'abandi uretse kuba yashoboye kujuririra mu kigo kamara mu cyo cyabo kuko urukiko kuva ku butegetsi ubuyobozi bwakoze bafashe icyemezo butari cyakurikije amategeko hari n'abandi bagiye bahambirizwa ku mpamvu zindi nyinshi tutazi ariko ntawo tubabashije mu Rwanda kubera ko bamusabye kugira ngo yice mu magereza uziko bavugaga ko bavugaga ko kugira ngo basabwe kujya mu Rwanda kugira ngo dukomeze kuba muri Zambia tugomba gufata pasiporo zo mu Rwanda ibyo byaragoye uko byasabaga ko byo tugomba kuza mu Rwanda kuzifata pasiporo mu nama y'i Pretoria mu 2013 abari mu nama babwiye Rwanda ko ibyo bintu bidakunyarwanda bajya kuhumba ibingahe bajya mu Rwanda gushaka pasiporo mu Rwanda ese ko n'umutekano batawizeye kandi atari ibintu bidasa gushyira mu bikorwa pratike birangira Rwanda rusabye kujya ngo bazane ambasade yarwo inani kuko dufite ambasade y'u Rwanda ahangaha naho urahumva nyine ubona twifitiye cyangwa umusuzi dufite nyine abyo bine ngo niwe nabo naho ngaho ibintu bigeze uyu munsi wenaho yabategeye kubona uko Zambia yagize nk'aho yoroshye gato ikavuga ngo tuzaduha ibyo bita permanent residence the residence permanent ubyaza ngo ubuture burahanze ubundi ibyo ngibyo byabiyaga abantu baje gushaka expatriye dok abantu baje gushaka imero y'intangaha bamaze imyaka itanu nibwo bibasha kubisabye bene ku banyarwanda nibo bantu ba mbere babonye baje kubona ku gahenge ariko badusaba ko dufata pasiporo mu Rwanda abantu bafashe pasiporo na 25 gusa n'abo yagenda imiryango igera kuri itanu kandi bose basigaye izo pasiporo zirimo bazifashe kubera iki kuko za forme zo kugira ngo z'amapuro zijya ngo zandikeho ugombaga kuvuga abantu danu bene wanyu baba mu Rwanda
tuvuge ku mutekano w'impunzi tuvuga ku mibanire yanyu n'abaturage baho ngaho hari igihe hakunze kugaragara ibikorwa rimwe na rimwe bavuga bati abanyarwanda n'abarundi bakubiswe n'abaturage muri Malawi cyangwa se abanyarwanda barimo barahohoterwa kuri ubu ngubu bimeze bite ibyo turimo tuvugaho
nuko abaturage ba Malawi n'impunzi kandi cyane n'abanyarwanda babanye neza cyane rwose babanye neza cyane usanga hari n'abanyarwanda mu z'abanyarwanda bashakanye n'abanyagihugu benshi cyane rwose ugasanga hari impunzi z'abanyarwanda z'abayapadiri z'abayapasiteri ugasanga hari n'impunzi z'abanyarwanda zashakanye n'abaminisitiri bashakanye n'abandi bayobozi bose muri rusange babanye neza rwose nta kibazo aho haje ikibazo ni igihe haje n'umutekano mukeya cyangwa abo twita ba rusaburira mu nduru ndetse abantu bafite imigambi mibi b'abajura ndetse b'abajura yo baramutse nabi nibyo bashobora kuvuga ngo haje nk'icyo kibazo runaka nk'icyo kibazo cyo kuvuga ngo ibyo zose zigomba kujya mu nkambi mu kwa kare byabaye icyo gihe nibuka ko ni nabo twibatabaje ubutabera bw'inaha guhagarika icyo cyemezo cyo kuvuga cya leta cyo kugomba kutujyana kujyana abantu mu nkambi. Kugeza ubu ngubu ntabwo urubanza rwa rwo haruca, ni nako gahinde dufite kugira ngo abantu bakomeze kubaho bakora bifuza bifuze mbese abiga biga. Urwo rubanza nirwo tugenderaho, nirwo rudufashije rero mu kumubane w'abanyagihugu. Ni mibareho myiza kubera example ntagataga ni igihe icyo gihe bavuga mu nkambi abantu bakomeze mu nkambi, bene bacu bamaze bafashe iminsi runaka badakora bafunga bateza ibintu byabo bagomba baragiye. Hari abaturage bagiye mu muhanda barigaragambye barabasiga bwira leta bavuga ko bite ko mutwikishije inzara. Bano banyarwanda kubera nibyo ni hari mu nzu z'abarundi z'abakongomani, ariko benshi bafite nk'imirimo bakora ibyashaka cyangwa bakore imirimo ni abanyarwanda n'abarundi. Rero abo kuko nk'abantu nk'abanyagihugu bimaha ibintu byose bafite amaburundi, waba uri umunyarwanda, waba uri umukongomani, waba uri iki bose waba uri umunyarwanda w'uburundi. Rero icyo gihe mbere bavuga ngo impunzi zo ntizisubire mu bigomba gusubira mu nkambi, ayo mashopu tuzifata duto dutoya ndetse n'amanini abantu babashe kwirwara bakagira icyo bageraho yarafunzwe kugira ngo babitegure, kubera ibyo abo bantu babashe babo baraza bakabatubwira ngo nimutagenda kuri 28 z'ukwa kane umenye ko 29 tuzava tukabasahura. Rero icyo gihe bafunze ayo maduka abaturage bagiye ku muhanda barigaragambya bavuga ngo se bite ko mu gihugu twinshi ko leta yacu igiye kutwicisha inzara, mujyana impunzi mu nkambi yuzuye n'izi n'ikibazo cya korona bite twebwe natwe tuzize iki? Abaturage bakavuga ngo se bite abashakanye twebwe batwashakanye n'abanyarwanda n'abo barundi n'abo bakongomani natwe ukuntu kuvuga ko mutujyane mu nkambi kandi twe turare mbese n'ubundi bakaba bakavuga ngo mbese abana bavukiye n'abatazi igipande icyo ari cyo batazi ni na Kongo cyangwa Burundi cyangwa Rwanda uko bisa ari ubuwogeranye mu nkambi izo gahunda ni izihe? ugasanga rwose abanyarwanda abarundi n'abakongomani n'abaturage muri rusange babaze neza cyane nta n'ahantu mbere bihari muzumva mu kuko
komeza ni mande barugarutse komeza
Mandela
turakumva, turagusubiza ijambo mu kanya, reka mukunzi rangize igitekerezo cye.
Navuga ngo kubona imibanire w'abanyagihugu n'impunzi rwose ni myiza. Ahantu usanga hari umunyagihugu wareze kuri polisi ngo impunzi yamuhohoteye, cyangwa ngo impunzi ijye kurega kuri polisi ngo yahohoteye n'umunyagihugu, nicyo twavuga byo gusahura byo kwangiza ibintu. Ibyo ni abajura baba babigenderamo, maze umuntu wihitira nawe yabona hari ahantu barimo barasahura nawe agasahura nawe, ariko ntawe nta muntu ugira atake epsilone nk'ibyo tubona muri twabonaga muri za South Africa. Hari uwaza ngo amuhohotere atari ibyo gusahura kwiba, mbese ibyo ni abajura, nta hantu bataba n'i Burayi barahari. ariko muri rusange abanyagihugu babanye neza n'impunzi, nkaba nongeye no gusubiramo leta ya Malawi rwose Malawi ifite demokarasi ikomeye, ni naho usanga ubutabera bwaho bukomeye. Kubera hakaba kuvuga ubutabera ntako ubu ntabwo tuba tuvugana ikiganiro ntabwo twari kukigira, kubera icyo gihe impunzi baba zose baba bajyanye mu nkambi, natwe ibyo ntabwo ndi impunzi, ndashyira ntabwo ndi impunzi, ndi umubiriki, kubera ko ndi umubiriki naje hano mu mirimo. Bagenzi banjye n'abavandimwe bahuye n'icyo kibazo cy'ubuhungiro, ntabwo nari gukomeza guhagarara rwose ibintu ndeba, nanjye ngo urukoko rwe rwose abarwanaho kuko nabo ndi bantu barwanaho iyo dufite ikibazo runaka. Rero ariko natwe ubwo iyo bavugaga ngo ibyo bisambo byavuga ngo bizasahura, natwe bumva ko tuvuga ikinyarwanda ntabwo bibazaga niba dufite amaworld community cyangwa investor community kubera ko turi ifite byo gukora, bakumva ko kubera tuvuga ikinyarwanda natwe turi amaburundi, natwe tugomba kureka gukora ibyo bintu twakoraga bikaba ibyabo. ariko ibyo ni deka extreme, kandi ni deka extreme zitabashije gushyirwa mu bikorwa kubera urukiko rw'inaha mu cyumba cyo gufite demokarasi mature ndetse tutabira ihagazeho, kubera ni nabwo bwatumye amatora y'ibiri bibiri na makumyabiri hano asubirwamo bagiye kubasha guhindura perezida. Rero ubwo ubutabera nibwo bwahagaritse icyo cyemezo cya leta, ari ubu ntabwo cyakomeje ko bitovuza, ariko kugeza ubu ngubu birahagaritse, nta muntu wa migrasiyo wahagarika impunzi, ndetse ubu ngubu bashobora kuza bagafata Abahinde, Umushinwa cyangwa n'Umuzungu ugafite ikintu ugafite ugafite cyangwa ufite cyangwa cyangwa ugifite ariko bagira ku munyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umukomomani bagira ngo ngende imbunda bakatamburitwa bavuga ngo kwe ibyari byose bikabera bwacu bora mbyiga niwe mwibereyeho rero ku mibanire usanga rwose nk'umunyagihugu yapfushije bene wacu baratabara bene wacu yapfuye n'abanyagihugu bagatabara ku bwinshi rwose mu makwe mu birori byaje byose ni mishya hari integration igaragara kandi yubaka igihugu cya Malawi.
Urakoze cyane. Reka dusubire kwa Bwana Mandela. Telefoni yari yacitse atarangije igitekerezo cye, ariko unakomerezeho unatubwire iby'imibanire y'abaturage baho ngaho n'impunzi z'Abanyarwanda. Bwana Mandela,
ndabuze ku by'imibanire yacu n'Abazambiya. Tuvuga ko mu 2016 mu kwezi kwa kane ngo habaye imyivumbagatanyo itumye Abanyarwanda benshi amabutike yabo yamena, nta muntu ndi wavuye mu buzima, ariko abantu bamwe bagendesheje ku buryo batashoboye kubyutsa umutwe. Mbere yabyo mu 2016 hari umunyamakuru wanditse wakoze itatikiriti icukumbuye isoko y'Abanyarwanda bagenda bapfa mu buryo budasobanutse, uteze ntacyo bacyo buvugaho. Ubaye wazaga umuvugizi wa polisi, uvuze polisi akavuga ati reka da ati byo ni minisitiri y'ububanyi n'amahanga agomba kubivugaho. Ajya kuri minisitiri y'amahanga avuga ati noye yari ibyaha nk'ibyo ngibyo bigize bwa nabi, niko tugomba kugica bikivugaho. Agiye kujya kuri aseri nawe aseri mutelekwaza ati ibyo bintu bibi bihugu bicumbikiye bigiye gutera bicumbikiye impunzi nicyo wacyo kibivugaho. Gusa hagira abicwa by'Abanyarwanda babasanze aho bacururiza kandi bigaragara ko abantu bagiye bicwa ko atabagambiye kubasahura ahubwo bagambiye kugira ngo babuze ubuzima bwabo. Ibyo binacyakomeza umuntu weze gupfa byatakuje cyane, ni umugutwe w'abagejejema vise n'uwatubaga icyangugu wishe ku minsi akurikiraga nari 2017 arimo gutahuka abwo urupfu rwe rwateye amatsiko ko nacyo abamwe mutani na kintu bamwibye izo pa by'Abanyarwanda bidasobanutse. Dore n'uyu munsi byakomeze kuba ihurizo byanje kuba ihurizo, gusa basanga ko atari abazambi yabikora ariko ari abandi bantu bagaba by'ibyishimo.
Ugifite ijambo wari ukirimo kuvuga ku by'imibanire yanyu n'abaturage baho ngaho, ubu icyo gihugu kirimo kiritegura amatora kandi birazwi ko akenshi mu matora hakunze kuba ibintu by'utuduruvayo. Hari impungenge mufite cyangwa se mubona ko ayo matora ashobora kuzazanira umuryango w'Abanyarwanda cyangwa se impunzi z'Abanyarwanda ziba muri icyo gihugu?
Mu gihe cy'amatora rero abapolisiye bazana ibiganiro bidasanzwe bisanga ibyo bita nationality assessment, aho kuvuga kumvisha kugira ngo bumve ko abazambiya bakennye kandi ko abantu batuma bakina ari abimukira. Ubwo rero ibintu bikunze kubaho ngo akazi n'ak'abazambiya ngo nta munyamahanga ngo ajye kubona akazi mbere y'uko umuzambiya akabona. Ubwo nabwo nyine nabo abazambiya byumva nabi batangira kuba gusimbukira hejuru bava ngo amashopu y'abanyamahanga ngo ntayabo. Ibyo bigiye kubaho rimwe mu 2021 2008 Michael Sataye yiyamamazaga bwa mbere, ariko bari bamwumvishe nabi. Ubwo yavugaga ikibazo cy'Abashinwa benshi bakunda baza muri Zambia, ariko kuko yakundaga kuvuga abanyamahanga abantu bumvise ko ari abanyamahanga bose avugaga ko avugaga cyane avugaga Abashinwa. Naho ubundi ubuzima bwacu bwa buri munsi yego nyine ari abanarukurunturuntu kandi byose kwari ku isi harimo paradizo. Usanga abanyarwanda ni abantu bubashwe muri icyo gihugu nibo ba mbere bavuga ko babanzi ko ni abanyaga tujyamo ko turi abakozi ko turi kandi turi n'inyangamugayo. Ni abanyarwanda barafatwa mu byaha ibi n'ibi cyangwa se ugasanga mu bintu byo gucuruza nk' inyangabwenge amaraso agenda aca ku maradiyo no ku nyamakuru cyakoze kuvuga nanjye munyarwanda kuvugwamo. Muri makeya mu bantu bacu n'abenegihugu umeze neza. Muri make ni ukuntu navugaga ati Imana yacu n'Abazambiya no mu gihe cy'amatora nyine umurongo we ubonekeye uwambaye ibiranga by'amashyaka iyo shyaka rinini ryaba uri gutegetse cyangwa se iryo muri za opozisiyo, umuntu akamenya umurongo we akagumaho nambe yatangiye gusimbukira hejuru cyangwa se ngo yumve ko ngo ibiki n'ibiki cyangwa se abone gukunda adasanzwe ari.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Abatumirwa bacu ni Bwana Eli Mukunzi, mpirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ubarizwa mu gihugu cya Malawi, na Bwana Jean-Serge Mandela, umunyarwanda wahungiye mu gihugu cya Zambia.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tugenda tugana ku musozo duhereye muri Malawi bwana mukunzi uyu mwanzuro twavuze haruguru warafashwe bamwe mu banyarwanda barataha abandi bagoma mu buhungiro aho muri Malawi bashaka kubasubiza mu nkambi icyo cyemezo murakirwanya imyaka ishize ari 27 birimo birerekeza hehe muzataha muzagoma mu buhungiro bimeze bite
ndabwo katangira ku kimo muri Malawi n'ibyo uri Malawi ejo azanta ahamenya imana ihazi nibyo icyo tuzi ni ikintu kuri uyu munsi tumeze tukaba tuzi ko urubanza rurinze impunzi ndetse na guverinoma n'abaturage bakaba bashima impunzi ubwo igisigaye ni uko guverinoma nayo ibiha agaciro ikabasha kwakira impunzi abantu baje bababaye bashaka kubuzima nibyo nano ubwo ni kimwe kuko kudaza kugira ngo kanya kubiye kubuga mu gihe cyane ubwo fonds ubwo ikaba ikaba mu kumenya ndi sanje kora no ubwo duharaga n'impunzi ziri muri Kongo barabwa muri cyane muri Kenya ndetse ahantu henshi tukaba tubuga ngo ntawamenya ibintu by'ubuhungiro aho bizarangirira nk'uko mubizi mu Rwanda buri munsi ntabwo ari bakeya abantu bahunga byaba ari umutekano mukeya byaba ari inzara ariko icyo baba bahunze ni uko n'ubundi ubuzima mu Rwanda urabona ko hari ibidakunda hari ibidashoboka byaba atari ibya ku butumwa bwabo ariko bareba n'ubuzima bw'abana babo rero ikintu cy'ubuhungiro cyo kiracyariho nta kivuga ko mu myaka 27 nk'uko muvuga hari ikizaba cyarahindutse ariko mwene aho nasaba abadutize amatwi ni uko cyane cyane kigomba guhinduka nubwo impamvu zo guhunga zitazapfa zibuze ni uko twagombye gukomeza tukazirikana Imana tukazirikana urukundo tukirinda amacakubiri amacakubiri tukirinda ndetse kwitandukanya kubera yo nyuma hari igihe abavuga ngo hari impunzi zahunze kera zihunze umutekano cyangwa zigiye z'umutekano hari abahunze inzara iyo bita amadiaspora kenshi na kenshi ariko muri makeya numva ko iryo jambo guhunga ryizamo muri bose rero bose baje baje gushaka ubuzima bwiza ubuzima buruta ubwo bahunze kuri bo no ku bana babo rero nicyo kintu cya mbere kigomba gukora tugashyira hamwe kumva ko ikigenza ni kimwe ikitugenza ni kimwe ntitugendere ko umwe abava mu majyaruguru undi ava muri Sudi umwe aba afana senari ubwo navuga ngo twese twirinde ibidutandukanya ntabwo turebe ibiduhujije aho twaba turi hose yaba ari mu Burayi yaba ari Zambia yaba ari Malawi yaba ari Mozambique ndetse yaba ari no mu Rwanda icy'ingenzi duharanira twese ni ahazaza heza haruta ubuzima turimo cyane cyane ku bana bacu ku rubyaro rwacu ejo hazaza hazaba haruta aho turi uyu munsi nazagire uvuga ngo yageze muri Amerika cyangwa yageze muri Canada ngo yumve ko yagitsinze ko imirimo ye yayikoze oya agomba kumenya ko hari abasigaye inyuma kandi nawe kugira ngo agere kuri ayo mahirwe hari n'abamwitabye bamweretse urukundo ndetse bakanamusengera rero tugomba gukomeza tugashyira hamwe ku buryo twese twabasha gutera imbere kubera nta n'umwe wifuza kuvuga ngo azaba umukire utunze umutunzi ari abagenzi be bose ari abakene cyangwa ngo azaba umuhanga bagenzi be bose ari ibicucu rero tugomba gushyira hamwe tugatera imbere hamwe cyane cyane urubyaro rwacu abana bacu bazagire ejo heza haruta ubuzima twanyuzemo yaba ari baba bari twaba turi mu Rwanda twaba turi mu Bubiligi twaba turi muri Amerika twaba turi Zambia twaba turi mu Panama yose tukabiharanira tugashyira hamwe kubera ibyo twabiharaniye
acyatumanira naho bizananirana iyo muri Malawi nibo muzumva ko muri Malawi cyananiranye ibivandimwe turi kumwe mu kiganiro ashobora kuzambwira ngo iri abantu bababwire bazi Zambia hari aho hari bagenzi hari abavandimwe be bashobora kumuha kumba bakamuha umuti bakamuka rero aribyo duharanira ntiturebe dutega amaso ibizaduha iby'abantu abantu kuri isi bazaduha ubwo uwo umutekano cyangwa ibyo biryo byo kukamuka ahubwo turebe ibyo dufite tubisangire tuzagera kuri byinshi biruta aho ngaho tushyize hamwe cyane cyane tugashyira Imana urukundo n'ubumwe imbere ntacyo tutageraho nta kuntu ejo hazaza hatazaba hari heza kurusha uyu munsi turimo
bwana mukunzi urakoze cyane bwana Mandela
bajyaga abamucurandi ugiye kuvuga ati kuramba ni ukuramuka kandi n'umunyarwanda yakigeze kuvuga ngo igisakuzo bajya bica ngo akanyoni kahita ku nzira sinzi ko igisakuzo niba ukizi cyangwa uzi ko bakivuga ariko basubiza bavuga ati akanyoni kahita ku nzira bashaka kuvuga ngo nzapfa ntakira simbizi kukicara umuntu avuga ati akakijya avuga ngo akanyoni kahita ku nzira ewe ubundi ibibazo bitangira kuvuka iyo bamushatse kuvuga ngo bafate ingamba zirambye ku mpunzi ibyo bita solution de Habre muri ibyo bintu kuca amategeko hari ibintu bitatu ari uko impunzi ishaka gusubira iwabo ari uko impunzi ishaka gutuzwa mu gihugu n'ubw'impunzi ishobora gushaka ikindi gihugu yakwimurirwamo kindi iyo porogaramu ya nyuma rero ntabwo bakunze kwiha abanyarwanda kuko abanyarwanda ubutegetsi buriho bwadushyize barangwa turabica nyine ngo rero iyo batangiye kuvuga nyarwanda bo iyo porogaramu yo kugira ngo bimure abanyarwanda bajyane mu bindi bihugu nibo bidashobora kubyita resettlement cyangwa se reinflation ubwo hasigaye porogaramu ebyiri iyo gusura mu rwanda no gusura mu bihugu twahungiyemo noneho mu bihugu gusura mu rwanda by'u rwanda murabizi ikajya tugacanya noneho indi situation kugira ngo ibyo byaducumbikiyemo bidutuze icyo kibazo nacyo rero usanga gifite inzitizi kubera ko amategeko y'ibihugu n'umuco kubakurikiza ubugiye mu gihugu cyo muri Zambia zirandara rimwe umuntu w'impunzi igeze iyo ubwenegihugu umuntu w'impunzi kabone n'impunzi zubakanye zashyiriranywe n'abenegihugu kuva cyabona umutegetsi cyabona ubwigenge muri 1964 kugeza uyu munsi nuko bintu bimeze muri Zambia iyo ugiye kubera amategeko ya Zambia usanga amategeko ntacyo abivugaho aho amategeko awe ahinduza no kugira ngo abone ubwenegihugu ni abantu baba baje barabimukira baje gushaka akazi cyangwa se baje mu bundi buryo bundi kaza noneho kaza babisabye bakabona ya mapuro navugaga hejuru za work permit cyangwa entrance permit nyuma y'imyaka itanu bashobora kubona ubuture burambye bakazapima nyuma y'imyaka icumi bashobora gusaba ubwenegihugu ubwo usanga rero nk'umushinwa uje ejo bundi mu 2010 ari kubona ahubwo bamwe batangiye kubona ubwenegihugu ugasanga rero nkanjye w'umunyarwanda ankoro eba ngondya ko ndi umubantu uko wa Zambia ata wa bantu iyo wavuze umuntu byose bivuga kimwe iyo maze imyaka n'imyandiko ahangaha badashobora kugira ngo bamugane igihugu kubera icyo kwa amategeko yabo n'uburyo bakurikiza iyo bashatse kugira ngo bakubone igihugu bagusaba gusaba pasiporo yo mu Rwanda nakubwiye ko iyo pasiporo yo mu Rwanda kugira ngo unazayifate nyine biba bigoye nyine kubera ko dukishisha ubutegetsi buriho mu Rwanda sangaho tuyutana ubu byanyine ntabwo mbabwira nise wafata wajya kuri komine gutege kumwe n'umugabo cyangwa n'umugore kandi umuntu utaryamana mu buriri bumwe utari karibu kujya mu gihugu kuryamana mu buriri bumwe ushaka kumusubiza ko niyo nafatiyeho pasiporo ni ukuvuga ko nawe asubiye mu Rwanda ni ukuvuga ko ni pasiporo nari busubiye mu Rwanda nyine hambaye na wa muhungu n'umusore n'inkumi bajya gusezerana kandi batabibutaye ngo bajye kuryamana mu buriri bumwe muri make rero nyine ni uko tubona uva muri Zambia hagati aho ngaho uriya bugacya nk'uko wa mugabo bivuze nyine ati kuramba ni ukuramuka
bwana Jean Serge Mandela ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi ry'Amerika
natwe turagushimiye kazamutuganiriza inshuro nyinshi dufite twinshi tukababwira
bwana Eli Mukunzi uri impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Isanga
urakoze cyane
reka nshimire namwe mwese inshuti bakunze ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi ry'Amerika nshimira na Facile Gabeho wamfashije kwegeranya aya majwi ndabibutsa ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu wa eshatu radio yacu voa.com kuri mikro nari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Thank you.